MalawiMusic.com, nyimbo za Chimalawi.
Mavuto aine, ndifuna munditule, zoso wazaine, kwa inu ndi ulule. Amazi wazoso wazanga ndiyeyo, amazi waza mutima mwanga ndiyeyo. Sililo, sima, uzango dabwa, wayanga. Sililo, sima, uzango dabwa, wayanga. Nobody say this life will be easy, oh. All you have to do is believe. Sililo, sima, uzango dabwa, wayanga. Taka ndi kwera, nima sawa ntengo kwira. Nima zifusa ndima pempera, nanga mwanje sisi ndi endela. Uziwe chao teze mizen, sama vutu wako, anazizi wakale. Iwe usama iwale, olomuta chedwa. I still follow you, muza ndi pasa, mutawi ya inu. Olomuta chedwa, I still follow you. Mazani pata, muncha wianu. Mavuto waine, ndifuna munditule. Zoso wazaine, kwa inu ndi ulule. Amazi wazoso wazanga ndiyeyo, amazi waza mutima mwanga ndiyeyo. Sililo, sima, uzango dabwa, wayanga. Nobody said this life will be easy, oh. All you have to do is believe. Sililo, sima, uzango dabwa, wayanga. Sililo, sima, uzango dabwa, wayanga. Nobody said this life will be easy, oh. All you have to do is believe.
Batadu, batadu, moyo wanga u, ayanga, ayanga, di Yehova. Da yesa, kusaka sakabi, da pesa, nangula Yesu yo. Da pepa, soso wasangabi, ayanga, nangula Yesu yo.
Sililo, sima, uzango dabwa, wayanga. Sililo, sima, uzango dabwa, wayanga.
Mavuto waine, ndifuna munditule. Zoso wazaine, kwa inu ndi ulule.
Amazi wazoso wazanga ndiyeyo, amazi waza mutima mwanga ndiyeyo.
Sililo, sima, uzango dabwa, wayanga. Sililo, sima, uzango dabwa, wayanga.
Nobody said this life will be easy, oh. All you have to do is believe.
Sililo, sima, uzango dabwa.
Stream and download music from www.malawi-music.com.